I was kind of
Bendingazi kawukleke
this morning.
ukuba
I was
mandithini na
sitting
ngale ntsasa
bendihleli
phaya emva
Ethan,
nomzana uEgan ndaze ndeva umzana uNeven ethetha into ethile ekhangele ngakum ndaze ndathi kumzana uEgan uyandibiza wazi wathi uyakubiza nawu ke ngoko ndilapha phezulu ukuze ndithethe into ngale ntsasa bendicinga xa bendiela phiko lomoya phaya xa ba iyalitsala elizwi ingathi litsala liphume lonke xa uthetha kukhangeleka ngathi elaa phiko lomoya ndithatha nendikhuphe ngoko ilizwi bendisiva umdlalo ubungqina ekungeneni kwam phaya ukuya kuthandazela laa mfazi emnxebeni lo ke befumene umyalezo ulibele ubeka isixeko eso saloo ndawo kumele kutsalelwa kuyo usuka kwinkosikazi kagqirha Morrison ndiza kunicela ke into endisuke ndayenza kuba okwenu konke ngokuthandazo nokwam ndibeke izandla phezu komnxeba ndakhomba kwelo nani nokuba bekuphina ndacela umoya ingcwele ukuba aye kulo mfazi ngoko ndicinga ukuba uyakuva oko ngendlela enye kunokuba esiva xa besiya kuthi yabona yaye ndibeke nje phantsi kwaye isenokuba oko ibiyindlela ebifuna ngayo inkosi yabona kusenokuba kukuba kuya kuba ngcono ngolo hlobo
And then I heard the testimonies while I was in there.
Doesn't that ndakuva ubungqina
ngelithuba.
Bendingene phaya umntu othile esithi la dade Rook ebe ndiyakholwa ukuba umzalwana uNeville uthe ebe nokuphelelwa engqondweni into enjalo. Masibambelele kuThixo ngenxa yaloo nto. Sikhumbule nje le nto inye. UThixo uyabazi abangabakhe. Wazi yonke into ngabo. Niva kakuhle apho emva. Ubani iva zikho izitulo ezingenamntu apha phezulu ndingazitshintsha ukuba ndifuna ukwenza njalo kwaye masibone ingaba lo ngumboko intloko lo ngaphaya ngumboko intloko kulungile siza kubona ukuba sizakwazi na ukuwusondeza kancinane xa sinokubeka kweli cala thini kuya kulunga nje yaye ngamanye amaxesha elizwi lam liyatsha kancinane ndishumayele ke noko ingaba kungcono ngoku niva ngcono kwaye ngenene siyazikhumbula ezi zinto emthandazweni yaye sifuna ukwenza ingxelo ngenkonzo ebiyintsikelelo yaphaya ezantsi ingaba ngudade Rook loo ndijonge kuye ndicinge ukuba ndijongene nenekazi phaya emva elifana naye ndacinga ngokuqinisekileyo andithethi kwiindawo ezimbini apha ndijonge kumntu othile ofana naye ekuyeni ngasemva yena usesibhedlele eSt Edward engoko eCleveland eTennessee kananjalo eCalifornia sibe neenkonzo ezisikelelayo inkosi sisikelele kakhulu kunye nezinto ezininzi ezenzileyo kwaye siyayithandazela loo nto siyavuya ukuba besinokubuyela kwabo sihamba nabo sisenza ingxelo yokulunga nenceba kathixo nantso indlela ababesenza ngayo eBhayibhileni
I was appreciating Brother Neville or Brother Beeler.
Bendincoma umthandazo kamzalwana Neville okanye umzalwana uBeeler indlela ababathandazele ngayo abantu becela uncedo nenceba. Ukuba ke sikhangele phambili nje njengesiphelo yonke into eqhubekayo uyafumanisa ukuba ikho into enene malunga naloo nto.
And then when Brother Neville come and brought these
ukuze xa umzalwana uNeville athe wezisa la madikoni nezinto ezinjalo wanyuselwa apha eqongeni ukuze kuvakalise iintsikelelo zikathixo phezu komnikelo webandla ndimve ethetha emthandazweni wakhe uthixo malunga naloo madoda indlela abathandazelana ngayo loo nto iyandivuyisa ukuva umlungiseleli othandaza phezu kwamadikoni akhe aze nawo athandaze kwakhona phezu komlungiseleli xa ubona ibandla lingena ekusebenzisaneni okunjalo ke kukho into eza kuqhubela phambili nantso indlela olumele ukuba yiyo ulungelelwano lwenkonzo loo nto yandinika nje ingcinga yetekisi bendiza kuthetha ngentsikelelo yakwakhadeshe nokwaliwa kokuba kuviwe ingxelo yeentlola kodwa ngoko ndiyitshintshile ingcinga yam ndaya kwenye into ngoko ngoku ngokubhesele kwimpiliso nobungqina ngobuncinane endingathanda ukubukhupha bendinethemba lokuba ndiza kubona unyana wam uBilly phaa emva kodwa bukuye epokothweni yakhe aye uBilly uyaye siba ngcono ezinkonzweni kunokuba wayekade enjalo wayephathuphathu ekhathazeka yaye wayedla ngobaxela abantu ohamba uyohlala phantsi hamba uyokuhlala phantsi athi ndiza kukunika ikhadi lomthandazo kodwa ndiye ndaqaphela kutshanje kukho abantu apha enkonzweni ayaye basizela kakhulu ukuba abanamagadi akuthandazela ashiyekileyo ubafaka egumbini ke ukuze ndiye kubathandazela kwenzeka into enjalo ke eChicago kwixesha elidlulileyo ndingathanda ukuyifunda ke loo ncwadi ukuba uthe wangena andikhange ndibe nakumbona ebengazi ukuba ndiyeza ngale ntsasa kweli qala ndibe ndifuna loo leta kodwa ndiye ndacinga ngayo xa bendicinga ngokugula okungaka nantsi ke indlela yiyo yincwadi eqinisekisiweyo leyo bendifunda ephepheni bendingakhange bendixelelwe ngokuba amaphepha ebemgqiba uoral roberts ngenxa yokuthandazela umfazi obenesifo seswekile waza wafa kwaye mna ngokunje ngummelika ndiyathanda ukuyiphulaphula imithetho nonomntu osegunyeni kodwa ndicinga ukuba asiyo nto ilungileyo leyo ingaba mhlawumbi bangathanda ukubafaka ephepheni bonke abo oral roberts wabathandazelayo baza baphilise ababejikiwe ngoogqirha isimanga bayayitshintsha bayijikele ngemva kube kanye yabona abanakuyenza loo nto yaye ndiyacinga ukuba mhlawumbi umtyholi bephixanisile nje ukuze nothixo eyivumela loo nto ukuze ngomhla womgwebo babe bayakunyanzeleka ukuba baphendule ngaloo nto kodwa ndazi amawaka abantu athe oral roberts wabathandazela ababesifa kwaye baphilile ngoko uyabona bona abaqhubi ndakunyaniseka malunga naloo nto bayakulisasaza elabo icala lokugxela kodwa basoze balisasaze elinye icala ngoku iphepha limele kukuba yinto yasezidlangalaleni yoluntu emele kukuchaza kakuhle ngezigane kweziqhubekayo ngoko ndiyacinga ukuba uluntu lukhathalalene omnye nomnye ukuba kukho umntu ophilisiweyo ephilisiwe ngenene lonke iphepha kwizizwe ezimanyeneyo limele kukuba nomhlathi waloo nto kodwa unako nokubaqesha ukuze benze loo nto hayi ukuba uthathe into enjengaleyo wayisa phaya bayakugigitheka bayihleke bayidike kodwa ngokuba kukho nantoni na enokugxekwa loo nto iyayikuboniseni ukuba esizwe sesilungele umgwebo kunjalo yaye umele kukubakho umgwebo ayikho ke indlela yokuwuphepha inye kuphela ke into owayenzayo ukuzifumbela umlilo phezu kweentloko zabo ngaloo ndlala nokunjalo ukwahlukana ngokwezikhokelo zokuziphatha iphepha umgaqo-nkqubo walo kukuba ukubalazise uluntu ngayona ntoni na entle kungenjalo embi enzekileyo kodwa bakudele kwisikhokelo senkqubo yaye xa bekude kwisikhokelo-nkqubo sabo ngoko abayi kuyiphumeza injongo yabo ngokulungileyo kukwayiloo ndlela nangebandla xa ibandla likude kwindlela elimelwe kukuba liqhuba ngayo alinawuze libancede ngokuko abangcwele simele ukuhlala sihlangene simele ukuba ngabamanyiweyo simele ukuba ntliziyo nye sibe moya mnye kungenjalo asinakuze senokumkhonza uthixo kungenjalo abantu ngaphandle kokuba sibe ntliziyo nye sibe moya mnye ukuze sime kuloo nto simele ukuba siyayenza ngokwebhayibhile nezinto athe uthixo sizezilungileyo simele ukukuma ngakwezo nto lonke ixesha uBilly ukhe wabambeka ngaphakathi egumbini eChicago yena bekukho umntu oze kuye umfazi nomyeni wakhe enomhlaza emiphungeni esifa yabe inkosikazi yakhe ilikhoba lesifo samathambo angomelelanga ikwisitulo esinamavili yona ke izama ukukhathalela indoda ebekunzima mpela ukuma kuyo inomhlaza emiphungeni yayo waze uBilly wathi kuyo wathi ndilusizi mhlekazi wathi ndingakunika ngovuyo ikhadi lomthandazo waze wathi kodwa andisenalo elishiyekileyo yaze yathi ke kulungile mfanyana yathi kulungile yathi sizamile ukungena apha kodwa into ezingenakukwazi ukuyenza nje thina uBilly wathi ndiza kuxelela into omawuyenze wathi ndiza kuya kumfuna utata yaye ndiza kumzisa angene apha yaye ndiza kumkhupha waze wathi xa ndihe ndenza njalo nje ukuba uve umyalezo wakhe wathi uze ngoko ubize yakho okanye inkosikazi yakho kunye nawe ningene kwigumbi elincinane phaya apho ndiza kudlula khona ndiza kumcela nithandazele ow yathi yinto yokuthembeka leyo nyana ilunge ngokwaneleyo yabona nantso ke nantso indlela yokuthabatha izinto yabona ilunge ngokwaneleyo ilungile loo nto yabona kwaze kwathi ngobo buhluku ugili ekuyeleni kwakhe apho kwabe nangoko ngokuchasene noko wayekuthethile nabe inomnakwayo ngokuzalana apho owayesopha emiphungeni nenkosikazi yakhe ilapho eyayisopha esisini inezilonda emathunjini apho ke babe benaye ekunye nabo bebu ngakwicala lokubanceda ukuba bangene kufuneka uyikhangele into kwakusenokuba igumbi lonke lizale yabona kodwa ekungene nisiye kubathandazela sifumene incwadi ebuyayo iphuma eposini yoba loo ndoda iphile ngokugqibeleleyo kuloo mhlaza wemiphunga yayo umfazi inkosikazi bikwisitulo esinamavili iphakamile yajikeleza njengokuphelekileyo njengoko yayikhe yanjalo laa ndoda ibisopha emiphungeni ngenxa yesifo sephepha iphile ngokupheleleyo nenkosikazi yayo iphilile kwizilonda esisemathunjini bobane baphile ngokuthe ngqo.
I wonder if the newspapers would be willing to print that.
Ingaba mhlawumbi amaphephandaba angakhathalela ukuyishicilela loo nto yabona kodwa uthixo usenguthixo uzenza njengendlela eyeyakhe izinto uyazi yaye ulunge kakhulu sivuya kakhulu ukwazi ukuba yena unguthixo sasincokola ngenye intsasa ngomshumayeli omncinci esimaziyo owayedla ngokujikeleza ethandazela abagulayo na yonke into waya kuthandazela umntu esibhedlele uivin isisigula nasesipho sephepha ke lapha elo nenekazi lo mfo omncinane wathi ke akusekho mfuneko uthixo akukho thixo kubemelwe kuligcina ilizwi lakhe wathi ndimthambise kanye njengokuba ithilo ibhayibhile ukuba akaligcina izwi lakhe akangothixo ke wathi yincwadi nje ngoku oko kungakhangeleka kunjalo ngaphandle kokuba uyamazi uthixo yenye indawo yezivalo leyo kodwa ayisosivalo iyonke oko kusekelezwa phezu kokholo lomntu ngamnye yabona ndayixelela inkosikazi yam ndathi bezininzi kakhulu izinto ezenzekileyo endingaziyo nokuba zikho andazi ukuba kuya kwenzeka ntoni na kum ekugqibeleni ndisenokuhamba kwangaloo ndlela uba uthixo othe wasisa isandla sakhe senceba kum ndiyakuhamba kwangaloo ndlela nam kodwa okoko nje egcine isandla sakhe senceba nokukhokela phezu kwam ndiyakuqhubela phambili ndabuza kumidi ndathi yayingibani ngala ntsasa emva kwalaa mbono wam ndibone intombazana yam usharon phofu ke ngenye imini ndaphandle ndaquleka ndandihlela esitratweni yaye niyalazi ubalilam lo mbono ndikunye naye emva koko ndakhangela kwakusiza ngakum nako kusiza intombazana eselula isihla ngesitrato apha ejeffersonville yayifana kuanye ngokuchanekileyo nalo mbono kwafuneka ukuba ndizibambe izandla zam zihlangane ukhangeleka ngokungathi ngulaa mbono kasharon wam omncinane wayengumfazi waselula ngoko kwaze kwathi emva kwaloo mbono ngaloo ntsasa xa ubuqaqawuli mna uhope wayendibalisela ingalo yakhe ijikele egxalabeni kum esithi ungakhathazeki ngale nto vini singcono thina ndandizama nje ukuzibulala waze wathi ungakhathazeki ndithembise ukuba usayukukhathazeka kwakhona aze ndathi andinakuyithembisa loo nto hope ngokuba mna ndihluphekile andinakuyinceda loo nto
And I come out of the vision standing in the dark room.
Ndaze ndaphuma embonweni ndinikwigumbeli mnyama ndingekho mbonweni ingekho kufikelela koko ingalo yakhe yayisandigaxile wabe endimbambazela ndacinga khawume bhile umzuzu le nto ayingo ndandingazi koba ndiwubize ngokuba intoni nangaloo mihla umbono ndandiwubiza ngokuba lithongo ndathi le nto isandla sakhe sisekho ndathi ulapha hope what bill ndithembise ukuba usayikukhathazeka kwakhona ngam lo sharon kuba ndandisekupheleni kwendlela ndandisendilungele ukuzibulala ndathi ndiyakuthembisa wandanga wandibambazela ngesandla sakhe ndaze ngoko ndathi hope uphi ndeva ndaphuthaphutha phezulu ndade ndafumana elo tyathanga lincinane lalisesibane ndalitsala ndajikeleza ndaphengula kuso sonke isitulo ukubona ukuba wayehleli apho na
God, he's just as much God.
Yena ke unguthixo usenguthixo kangangoko namhlanje njengoba wayenjalo phezu kwendaba yotshintsho xa uMosi noEli abavelayo usenguye uthixo.
We may go through lots of trouble.
Ngangena kwintlani ngenkathazo nezingo uze ukhumbule nje ukho umntu othile owaziyo oyikhanyisayo indlela ayenze ibe inene.
I do not know what's behind the curtain.
Andazi uba intoni na engaphaya komdiyadiya kodwa ndazi ntonye ndifunele kumvuzo wobizo olwaphezulu yonke imihla ndizama ukuthilela eso siganeko sikhulu siya kwenzeka ngamhla uthile xa ndiyawube ndibona yena ubuso ngobuso ndibaliselo bali ndisiliswe ngobabalo nantso imini endiphilela yona ngizishiya ngasemva ezo zinto ezo zikhoyo ndifuna ukuqunela phambili ndithi rhoqo ukubheka phambili ndifuna ukuba lo mnquba ngoku njengobani imi ngeenyawo ndifuna ukuba nithi rhoqo ukuqhubela phambili kubizo lwaphezulu nantoni naniyenzayo bambanani ngokuthe nina ndibani ngabeqela elinye kangangoko ndinoba nako kodwa nihlale niyolulile ingalo ukuze iphume ifumane omnye umntu ukuze nibangenise
But in this faith that we are now preaching and contending for, don't you want
inch from it, or will you need to be in this faith? This is the faith that we are preaching and contending for. Don't you want inch from it, or will you need to be in this faith? This is the faith that we are preaching and contending for. Don't you want inch from it, or will you need to be in this faith? It is written, dear Lord, we are preaching. Don't you want inch from it, or will you need to be in this faith? Ukuthanda ukayihlo ogqibeleleyo okuninika ubukumkani. Ngoku likho iqela lezikhundla zebandla lethu amadikoni abasayineli bezimali abaphathi besikolo secawa balungiseleli njengoko ibandla lethu lihleli ngolungelelwano. Nini ke bantu eninyule ezikhundla nalo mlungiseleli. Mna ndingumveleli nje jikelele ukuze ndibone ukuba kuqhubeka kakuhle na ukuze ndicebise njalo njalo. Nini enizinyulela umlungiseleli wenu, nizinyulela ngokwenu abasayinela izimali, niwanyula ngokwenu amadikoni enu, ninyula sonke isikhundla esikhoyo kweli bandla. Nina bantu yaye ngumsebenzi wenu kumanga kuloo madoda yabona ngoba ayakuzenza isiphoso angabantu abasenyameni. Angamadoda nje ayozenza isiphoso kodwa kwabongameli wezizwe ezimanyeneyo uthe wenza isiphoso ingaba simlahlela ngaphandle ngokwabongameli siyayilibala loo nto siqhubele phambili nanso indlela esifuna ukwenziwe ngayo ebandleni ngoku and mphulaphule ethandaza kwimizuzu embalwa edlulileyo ethandazela loo madikoni ukuva nje phaya emva ubungqina emnyango obuphuma kwabo basayinela izimali indlela eninomoya omnye ngayo nonke ngoku lalani ngolo hlobo ngoku nina bangamalungu baxhaseni aba basayinela izimali amadikoni
nomlungiseleni
nikhumbule xa nithe nakuhlanganisana konke oku nikhumbule ukuba ngumsebenzi kamtyoli ukuba aqiniseke ukuba uyayaphula loo nto ngoku kwahlala kunjalo kwaye kuyakuhlala kunjalo kodwa nina baxhaseni abo bakwezi zifundo yaye leyo ibiyintetho ebendiza kuyenza yaye ke ngoku ndinayo ethile apha into ethile endinokuyixhoma kwibhodi yendaba ngale ntsasa malunga nenkonzo yamabhunga namagunya awo yaye iza kuba phaya phezulu kwibhodi yendaba yaye ndinayo ekhuthelweyo elungiselwe umzana urobertson ongusihlalo weqe wabasayinela izimali ndibe nayo ekhuthelweyo kwakhona kamzana ucollins ndiyacinga obambeleyo njengosihlalo webhunga lamadi
And now all these offices
ngengoku zonke ezikhundla zibekwe ngokwesivalo zimele ukuba nolawulo lwesivalo lwento ezimele ukukuyenza ngoko ke abasayinela izimali banesikhundla esesabo amadikona nesikhundla esesawo umongameli wesikolo secawa nesikhundla esesakhe umlungiseleli ke uyintloko yomhlambi ngoku ngasinye kwezi nento ezidibanisayo yaye ndicinga ukuba ukuhlangana kwenu makungabi ndaweninye kodwa makube kweso sikhundla ngasinye kuba amadikona kananto anokuyithetha ngabasayinela izimali ngaphandle kokuba banomcimbi abamelwe kukubeka kubo ngokutshintshiselana abasayinela izimali baphezu kwemicimbi yemali nezinto zesakhiwo abananto uyakwenza namadikoni amadikoni angamapolisa enkonzo yaye angabancedisi kumlungiseleni abasayinela izimali ke kukubamba yonke into eyeyethu enjengesakhiwo abasayinela izimali abananto uyakwenza nokokomoya ekupheleni kwaloo nto nolidikona kananto uyakwenza nezezimali ekugqibeleni ngoko ke kunyanzelekile ukuba kube njalo nomongameli wesikolo secawa womongameli wesikolo sakhe secawa ngoko ndinayo yonke loo nto ibhaliwe iqhwethezwe ukuze ibe phaya kwibhodi yendaba engoko sizawufumana kananjalo ikwibhodi exhonywayo imfundiso elimele yona ibandla ize sibe nayo ixhonyiwe apha ngaphakathi enkonzweni uba simele ntoni na izikhokelo imfundiso yebandla ngoku ukuze sibe libandla simele ukuba nemfundiso asigcumeki zibonda ke sithi sihamba nje siphelele apha sihamba siphumele ngaphandle kude kangako sibe nobudlelane nomntu wonke uthixo ayakuvuma ukuba siye kuye ezibhalweni zakhe ebantwini ngoku hlalani ibambene yibani moya mnye iziyonye ndiqhubele phambili ndisenzela uThixo nantso indlela afuna ukuba senze ngayo uThixo ngoku masithandaze size sivule ilizwi.
O precious Lord, we are now about to approach the divine word of reading of this word. May your Holy Spirit impress upon us that which we have
been taught.
And let us be guarded and live knowing that we are
all your children by the grace that you have called us.
May there be a fellowship in this church.
Kwanga kungakho ubudlelwane kweli bandla sibona nje ukuba sesiza kuqalisa ukungena kwinkqubo enkulu esivayo yokukhulisa abanye abalungiseleli ukuze baphume bayokungena kumasimi walapho ukuba uya kundithuma ndiye kungena kwezinye iindawo zehlabathi ukuze apho ndiye kumilisela ukholo ukuze ndibe nomlungiseleli osele elungile ekhuthele eqekeshelwe ukuthabatha indawo. Lwanga ke ukholo olwanikelwa kwabangcwele kwabakanye esiye salimela ngokukhalipha lingalijikeleza ihlabathi siphe oko Nkosi. Yanga le mfumba yokhula njengokuba kwakunjalo ngenye imini xa sasiyinikela kuwe. Kwanga ungakho ibandla eliya kuvuka apha Nkosi ukuze kuphume kulwabalungiselela abavangeli abafundisi nabaseki bamabandla abaya kuzo zonke iindawo zehlabathi. Ngathanda ukucela ngale ntsasa intikelelo ebekwe lobuqala sicela umzalwana nodadewethu sithi ababulalekayo ngoku kodwa siyazi ukuba sonke sifakwa kolo vavanyo wonke unyana ozayo kuthixo umele kukucikidwa alingwe ukuba sincama ngokulula sibuye umva ngoko singabantwana bemigaqwe asingobantwana bakathixo. Yipha umzalwana nodade uSpeaker amandla negunya ukuze babambelele kumsebenzi abanikwe wona nokuba bangade bangqibe ukuze bafumane into abangayidlayo. Isandla sakho sentsikelelo masibe phezu kwabo kuba asazi mhlawumbi ngaloo mzamo kanye oyawuthi ubonisa bemi baseAfrika ukuba buyintoni obuKristu bokwenene. Siphe oko Nkosi ngoku makwenzeke konke oku ngokwentando yakho. Sikelela lo mlungiseleli umzalwana uNeville siyathandaza Nkosi ukuba umenze umalusi womhlambi njengoko wenzayo kwixesha elidlulileyo kwaye sinakuyilibala ethandekayo inkosikazi yakhe encinane egula kakhulu. Uthaba lungathanda ukumshiya nelo qela labantwana umzalwana uNeville bengenanina kodwa simi sibeka ngokholo igazi likaYesu Kristu phakathi kothaba nodade wethu.
May your spirit, Lord,
wanga umoya wakho Nkosi ngaphezu kwakhe sisazi ukuba bonke abafazi bamiselwe ukuhla baphumele kulomfula wethunzi lobudala kodwa siyathandaza ukuba ube naye. Sikelela abantwana abancinane uza kuba phakuphaku ngoku abe nokukhathazeka njalo kodwa wanga umoya oyingcwele ngakumnyango wenceba maxesha onke kolo sapho. Sikelela isigqeba sabasayinela izimali umzalwana wethu Wood nomzalwana wethu Egan umzalwana uRobertson nabo bonke abanye Nkosi amadikoni abasayinele bezimali nako konke okunxulumene nebandla. Siyathandaza Nkosi ukuba ubenze bakhonze elabo ithuba ngokungcwele nangobulungisa.
Bless those, Lord, who have served in the times past.
Sikelela abo Nkosi abo bathe basebenza kwezo zikhundla kumaxesha adlulileyo. Yaye siyathandaza ukuba uqhubele phambili ukuba nathi ukuze saziwe njengebandla lobunye nomoya nothando lwenkosi. Siyathandaza ngoku uba usahlulele kwilizwi njengoko siswele njengokuba sifunda kwilizwi lakho elibhaliweyo kuba oku sikucela egameni likaYesu. ekuthandazeni ke bendicinga njengokuba besisikelela kungenjalo sicelela intsikelelo yawethu kwangoku isigeba sabajongene nezimali esitsha sethu njalo njalo bendicinga ngomzana wethu Fleeman nomzana uDietzman nabanye abahleli phaya abathi basebenza kakuhle ngaphambili yaye sifuna ukuba nombulelo kuThixo ngenkonzo yabo ethembekileyo yanga inkosi nganabo njalo ukuze ibasikelele ibancede ndifuna ukufunda phambili nikhumbule njengoku ibhodi yendaba nezinto ezinjalo neenkonzo ezizayo yaye siyakuvuyela ukuba kunye nani kusasa nje ke ndisenokuyithetha ngoku ngolu hlobo le nto indoda ehleli iyethandekayo kum kumaxesha adlulileyo nethandeka ngoku umzana olungileyo ufred sothman osuka nenkosikazi yakhe abavela esesikhahlwini ecanada abalapha ukuza kutyelela kuthi kwisizwe sethu bangabasemzini kodwa kubudlelwane bethu engumzalwana othandekayo umzana ufred sothman lo uhleli phaya nguye owaphatha imvuselelo yam xa ndandisecanada yaye omnye umzalwana othandekayo naye ngaphambili owayengowasecanada owayengusomashishini nonokubonisa ihlabathi ukuba akunako ukupha ngaphezu kothixo inguye netomi yakhe benza ingxowamali zokwakha indawo kungenjalo ukuseka amabandla kwamanye amazwe ingxowamali baza bandibizela eOakland bendibizela inkonzo bathi banayo imali baya kuyixhasa yonke ngengxowamali yabo umzana ufred ekunye nam sazama ngemali umzana ufred awayenayo endandingafuni kuyithabatha ndingumntu omnye ngoko ke sagqiba ekubeni siya kuyithatha sinikele ngayo kubantu basecanada singathathi kwamnikelo kodwa ke ayizange iqhube kakuhle kakhulu iinkonzo zazimnandi zona kodwa ngenxa yokuba singazange sithathe emnikelo andikhathali noba ibandla lityebe ngamakhulu ezigidi eziphindiweyo zedola nisenento enimtyala yona uthixo ukuthabatha umnikelo loo nto yinxenye yokudumisa yaye niyayibhunyula loo nto nanjengokuba ke ndixhasene nemali nezinto ezinjalo ndiye ndafumanisa ukuba xa indoda iphosisile umele okukuba uvume ukuba uphosisile kuba umzana ufred ekunye nam sayibona ngokuphandle ukuba ayilunganga konke yaye umzana uporters xa ndashiya umzana ufred ndehla ndeza kuwe eOakland ndathi uze ungayenzi loo nto dulisa nje isitya somnikelo uthabathe umnikelo uze nokuba intoni na oyenzayo uyifake kwakhona kwingxowamali ukulungisela enye inkonzo kwindawo ethile yaye phambi kokuba zivalwe inkonzo umzana uBorders nabahlobo bakhe beza kumbathi okungangoko sikufake enkonzweni sekuthatyathiwe engoko kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo wenze amalungiselo kwenkonzo esindoze ecalifornia apho ebenawo ndiyafikelela 60 okanye asixhenxe inkonzo esengqungweni ingawo enkolo zonke ezahlukeneyo esebenzisana wonke sibe nenkonzo emnandi yaye siyabuyela kwakhona ngonovemba sinovuyo ngokuba nibe nathi umzana uBorders nomzana ufred aba bahleli phaya emva la madoda ke mhlawumbi azindwendwe kunonke kodwa angabazalwa abathandeka ukumphaya ngaphandle emasimini azamela ngenyameko ukholo esimelwe lona uThixo akusikelele mzalwana siyakuvuyela ukuba nawe ngale ntsasa omncinane kulo mnquba mdala awukhangele kolo hlobo kodwa kukho into ethile apha yokuba siyazi uba uThixo uhlala apha uyabona ngoko sinovuyo ngaloo nto yaye bakho nabanye abazalwana abathandekayo ukuba bendinethuba lokubabiza abanathi namhlanje ngoku ndithakazelela ndithandazela ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezizayo inkosi ithandileyo ndifuna ukuhamba ndiziva ndikhokelwa andikhange ndisenze isaziso inkonzo elandelayo ukuya eOhio ukuya kuba kunye nomzalwana uSullivan kwimihlaba yomkampisa okwexeshana elifutshane kumalunga nje nekhulu lemayele phaya phezulu ndiyaqonda jin into lolo hlobo iyakuba luhambo olulungileyo xa ungekayiceli iholide yakho ukuba inkosi iqhubela phambili ngokusikhokela uyindoda elunge kakhulu kwaye siyamthanda umzalwana uSullivan ngokukhulu nje umsodolophu wesisixeko wayengusodolophu nje wangaphambili engohlobo lwakudala lwaseKentucky loo nto kuphela ndinokuyithetha ngaye ekuhlanganeni kwam naye naye ngenye imini sobabini sakhuliselwa phaya ezantsi kwintaba yaseKentucky wathi kum usenayo eyakho iasefetida ejikeleze intamo yakho vili ngoku yazi indlela ayiyo owaseKentucky ngoku masityile ku asikokungabahlonti bazalwa mam basekentakhi abalapha mzana ujeffreys nabanye ndingumkentakhi wokwam yazi Zakucela enye into esiyo asingoma kentathi kungenzalo singengawo namamerika ngabahambi nabasemzini sizingela isixeko esizayo.
For reading, let's read out of the book of Exodus.
Ngoku ukwenzela isifundo masifunde ngokuphuma kwincwadi ye-Exodus okwemizuzu embalwa ndinqwenela ukufunda ukuqalela kwisahluko sama-23 nevesi ya-20 ukuya kwe-23 kuhlangene. Ndifuna ukuthabatha iteksi ngale ntsasa esuka apho ngolu hlobo yale nto gxebe ukuhlangulwa okupheleleyo. Andizukuthatha thuba lide ndithetha ngoku ngeli thuba bendilindele nina ukuba nityhile incwadi nesahluko
senuuyabona
ndithuma isithunywa sam phambi kwakho ukuba sikugcine endleleni sikufikise endaweni endiyilungisileyo. Ilumkele uliphulaphule izwi laso. Musa ukusiphikisa kuba siyikuluxolela uqeqo lwenu kuba igama lam likuso. Ndiqinisekile ukuba ibandla liyazi ukuba sasingbana esithunywa. Igama lam likuso. Ekuba uthe waliva ilizwi laso wenza konke endikuthethayo noba lutshaba kwiintshaba zakho babandezele ababandezeli bakho. Kuba isithunywa sam sohamba phambi kwakho sikufikise kuma-Amori namahiti namaperzi amakanani amahiti namayebusi ndiwabethe athi shwaka. Yanga inkosi ngasikela lizwi layo njengoko sithetha ngoku okwemizuzu embalwa ukubani yakuthandaza. Bendicinga ngale ngongoma yokuhlangulwa okupheleleyo. Ibandla lihleli lingabambalwa kuyakuhlala kunjalo ngokwamanani ade afike uYesu kodwa liphila phantsi kwamathamsanqa eliwaphiwe nguThixo.
If we only knew this is the church of the living
God. Ukuba besazi nje eli libandla likaThixo ophilileyo hayi umnquba kaBrenham kodwa umnquba kaBrenham uyinxenye nje yalo. Ikho eminye iminquba enje kulo lonke ilizwe. Umzana Snelling ngokuhlwanje unenkonzo yobhaptizi. Ndiyalibala umzana uKurtis xa ndixele ukuba ndiyivakalise loo nto. Kungenjalo ndicele izolo ukuba bebe nalo ube nenkonzo yobhaptizo kwaye ukuba nabani na apha akazange abhaptize okwangoku kuba umzana uSnelling angakuvuyela ukuyenza loo nto ngokuhlwanje. Ulaa mnquba obungcwele useyutica lowo. Nomzana Junior Jackson eNew Albany yaye nabaninzi amabandla kulo lonke eli lizwe kodwa sisonke siphila kukhangeleka ngolo hlobo ngakwicala eloyisiweyo ungaphantse utsho. Ndive umzana uNeville eyivakalisa ngale ntsasa phaya emva yaza yangathi ithi qatha engqondweni yam ukuba abantu bakhangeleka ngathi bayemka kwintlangulo. Kukhangeleka ngokungathi yinto ethile yokuba abantu bayibonile ngoko ke bayityhalela nje ecaleni oke uThixo angayenza loo nto kodwa siyondlela yakuyivela leyo.
Now Moses, when he was called by God, he was a total.
Ngoku uMoses embizweni kwakhe nguThixo wayekokupheleleyo umprofeti opheleleyo awuThixo ethuma indoda ukuba yenze nantoni na uyikholisa ngokupheleleyo ngayo yonke into eswele yona. Ukuba uThixo ubiza indoda ukuba ishumayele ubeka into ethile ngaphakathi kuyo eyakushumayela ngayo. Ukuba uyibizela ukuba ibe ngumfundisi ubeka into ethile ngaphakathi kuyo eyakufundisa ngayo. Ukuba uyibizela ukuba ibe ngumprofeti ubeka into ethile ngaphakathi kuyo yokuba ibone imibono ibe ngumprofeti. UThixo uhlala njalo eyixhobisa ngokupheleleyo indoda yakwakhe. Yiloo nto kanye ke awayenzayo ekuthumeni kwakhe uMoses nokuba aye eYiputa wamkhulisa ngendlela ethile waze wamfundisa ngendlela ethile wamqonqa wamenza wambumba ngohlobo oluthile. Emva kokuba wayethembise uAbraham kumakhulu eminyaka ngaphambi koko ukuba uya kubakhupha abantu kwangoko wayenayo engqondweni yokuba uyakwenza uMoses kanye ngaloo ndlela wayenziwe ngayo uMoses.
Moses was a complete prophet. And then being a complete prophet, then
uMoses wayengumprofeti opheleleyo ke ngoko ngenxa yokuba wayengumprofeti opheleleyo kanye njengawe ukuba ngumkristu uThixo akakwenzi ukuba ube ngumkristu opheleleyo esithubeni uThixo wenza umkristu opheleleyo uThixo akabenza abashumayela baphela esithubeni kodwa umshumayela nganguye ophela esithubeni kodwa uThixo abantwana bakhe ubenza babe ngamakristu kodwa ngamanye amaxesha baba ngamakristu aphela esithubeni kodwa ayisondlongo kaThixo ngabo ukuba babe lolo hlobo ziindlela ezizezabo ezithe zaxubana necebo likaThixo ngobomi babo yiloo nto ke benza babe yiloo ndlela bayiyo uThixo akafuni ukuba babe ngamakristu aphela esithubeni kungenjalo abashumayeli baphela esithubeni besenzelela macala onke kungenjalo ufuna ukuba ume ethubeni ngokupheleleyo ngoku uMoses uThixo wayemenze umprofeti opheleleyo esenzela ukuhlangula okupheleleyo noMoses wayenikezeleke ngokupheleleyo ezandleni zikaThixo naso isizathu sokuba abe wamenza wayeinto awayeyiyo wayengophelele kangako kuThixo wade uThixo wamthemba
If we have yielded our own will,
Nomna kusasa nje njengamaKristu uba sinikezele konke okwentando yethu sanikezela izifu zethu ngokupheleleyo kuThixona ngokude uThixo abe nokusithemba kwindawo asibeke kuyo.
I wonder this morning of myself.
Nomna kusasa nje ngesifu sam uba ndingangonikezeleke kangako na kuThixo ade uThixo abe nokundithemba. Ngaba umzana uNeville angamthemba anganokusithemba isigqeba sethu sabajongene nezimali isigqeba sethu samadikoni okanye amalungu ethu enkonzo konke sinayo indawo yaye sinawo umsebenzi umlungiseleli unayo indawo yomsebenzi kuba eme ashumayele ubutyebi obungena kuphandeka bukakristu ngaphandle kokwenzelelela ukuba ubizelwe ukuba abe ngumshumayeli akasayi kugodla nento enye ngenxa yomntu omnye ukuba ubizelwe ukuba abe ngumshumayeli nelungu lebandla libizelwe ukuba libe lilungu leliqela lithile naye alisayi kwenzelelela ukuba ibandla likholelwa ukuba masingadlali maqashiso ngemali ngoko elo lunga lifanelanga limchukumise elo thala lamakhasi asikholelwa ekuseleni ndimelwe kukuyijika ngokupheleyo intloko yalo ekuseleni ukuba asikholelwa ekudlaleni amaqashiso ngemali kungenjalo ukutshaya ilungu leli bandla limelwe ukuzenza ezo zinto uThixo uphisa ngentlangulo epheleleyo
When we will do it, if we'll completely surrender ourselves to Him, if we will completely surrender ourselves to Him, then God can make us
holy. Uba siyakuthi ngokupheleyo sinikezele ngeziqu zethu esandleni sakhe ngoko uThixo angahlala ngaphakathi kuthi uKristu ithemba lozulu angazibonakalisa ngathi ekubeni simdedela ngoko iingcinga zethu ziingcinga zakhe ungacinga ngokristu etshaya isaga ungacinga ngokristu efela kungenjalo edlala amatasi ngoko uba umoya wakho uyinxenye umoya wakhe ufuna loo nto ibe phezu kokuvuma kwakho kodwa uvumela umtyholi ukuba angene athathe indawo yaye lonke ixesha entliziyweni yakho emazantsi kanye uyazi uba wenza into engalunganga xa usenza ezo zinto naxa ilungu elinye liza kuthetha ngokuchasene nelinye ilungu uyazi uba into engalunganga leyo niyalelwe ukuba nithandazelane hayi ukuba nithethe kakubi omnye ngomnye koko nibe nothando omnye komnye yaye kuba kukho umntu othile osezantsi masimnyuse simnaete.
Now, that makes us a unified group of believers.
Ngoku loo nto isenza sibe liqela elimanyeneyo lamakholwa. Ngoku xa singayithobeliyo loo nto, ngoko nguThixo esingamthobeliyo yaye asimkholisi uThixo. Ke ngoko ke ibandla lethu, abantu bethu, abanakuba nampumelelo. Ibandla linakuqhubela phambili kungokuba sahlulahluliwe sisonke, njengokuba uYesu wathi igwele elincinane libilisa intlama iphela.
If the church board
ngoku ukuba isigqeba sebandla okanye njengamadikoni singeza sibe siza kucinga ukuba simelwe ukuba sakhe umnquba omtsha, ukuba leyo ivoti yamadikoni nabajongene nezimali kuthethiwe nabo babe bengenayo imali yokwenza loo nto, ngoko banayo inkqubo esingisele esakhiwe njengokuba sinayo eqhubayo ngoku. Iyathathwa ke isiwe kwibandla lilonke, njengoko siya kuba njalo lilonke ibandla lilezizimeleyo. Ngoko ukuba ibandla livotela umnquba omtsha, ngoko sisonke simele ukusebenzisana ekwakheni lo mnquba mtsha. Ngeliphandle isiku sam xa babethetha ngomnquba omtsha kum, ndandiyichasile loo mbono, injalo loo nto. Ndathi asiswele mnquba mtsha eneneni, kuyabonakala ukuba ndiza kuhamba apha kutshanje ngokwenkosi uba oko indibonise kona kwenzekile. Sisawufunela ntoni ke umnquba omtsha? Asinayo imali. Ngoko ndehla ndeza ndeva indlela eliva ngayo ibandla, uba ibandla ngobuningi kwabonakala ukuba liyawufuna. Ndenza ntoni ke ngoko? Ndazinikela iingcinga izezam, ndahamba kunye nebandla ngokuqinisekileyo. Masiwenze uba yiloo ndlela esigqiba ngayo izinto, yiloo ndlela ekwakuyo ngamaxesha eBhayibhile, indlela livota ngayo ibandla ukuba lelivumeleyo lomngangamsha. Amaqela abantu ayahlangana elumanyanweni akho amandla. Ngoko ke ndathi ngokuqinisekileyo ukuba yiloo ndlela elifuna ngayo ibandla, uba yiloo nto ayifunayo uThixo, nguye unalona ligunya likhulu lokuvota phakathi kweqela labantu lilonke kunokuba enalo kum, ngokuba andinambono wakuthi mayingenziwa loo nto. Ngoko siyekela kwibandla sihambe nebandla, yaye ndiyayixhasa loo nto. Ifanele ukuba ibe yiloo nto injongo yomKristu ngamnye nomntu ngamnye ebandleni, kukuba sizimanye sinamathelane nokuba into na evotelwe libandla nantso into esimele ukumela yona. Ngoko sithi ngokomzekelo sifuna ukutshintsha into ethile ebandleni, ke ngokokuba abajongene nezimali bafuna loo nto, abe omnye umntu efuna amadikoni efuna ukutshintsha into, loo nto iziswa phambi kwebandla. Ibandla ngoko lilonke ukuba yethu ukuba imbono yethu apha yahlukile kancinane kunaloo nto ithethwe libandla liphela. Masinikezele ngaloo mbono ngokuba yiloo ndlela kuphela esinokusime ngayo simanyene. Kwaye ukuba eli bandla liyakubambana ngaloo ndlela nihamba ngayo ngoko, nimanyane nihlangane, uThixo uyaku ayinakumiswa into ayakuyenza ukuba siya kunamathelana. Simelwe kunamathelana, nantso indlela esifuna ukuba yiyo ngokupheleleyo, omnye nomnye size sibe sezandleni zikaThixo ngokuphelele kangako. Ngoko simelwe ukuba nendoda esikholwa kuyo eshumayela ilizwi likaThixo. Ukuba indoda ayenzi loo nto, ngoko makufunyanwe omnye umntu oyenzayo loo nto. Nantso indlela esimasime ngayo. Ukuba isigqeba sabajongene nezimali asiyukuma kwinto elungileyo, ngoko ngumsenzi wenu ukunyula omnye umntu oya kumela oko okulungileyo, ukuze ke xa nisenza loo nto nime kuyo. Kuni imeleni ninonke, imele into enye uThixo lowo. Ukuba ilungu lenze impazamo, musani ukulilahla, lincedeni, liphakamiseni ninonke, mamelanani. Nantso into ethethwa sisibhalo. Asike senza impazamo, masiye phambi koThixo. Phambi koba siye phambi koThixo, simele ukuya phambi kwaloo mntu simenze buhlungu. Bendisandula kunyanzeleka ukuba ndenze loo nto, yaye bendisazi ukuba ndenze impazamo, bendixokile, ndenze inkosikazi yam uba ixoke. Ndiyakholwa ukuba bendinixelele ngaloo nto apha enkonzweni.
That afternoon, I went to pray for a sick baby. And before I left the house,
I prayed again and I prayed again. Uyohane wokuqala esahluko sesihlanu nomkolo masimabini ananye uthe ukuba isigwebe inhliziyo yethu ngoko siqinisekile kuThixo kodwa ukuba intliziyo yethu iyasigweba naqinise kanjani ngoThixo
siyazi
okoko nje sinesono esingavunywanga akasayi kusiva inzima loo nto kodwa lilo libandla liziswele ezinto
I started to pray for this baby.
Ndazonda qalisa ukuthandazela olo sana. Ndanda ukuqalisa ubeka izandla zamphezulu kwalo. Inkosi yandikhalumela yathi uxokile. Afanele kanga ukuthandazela olo sana.
I turned away from the man.
Ndadika ndemka kulondoda ndathi mhlekazi. Linda apha nje. Ndinto ethile ndimele ukuyilungisa.
I called up the attorney and went down to
Ndalala umnxeba igqwetha ndehla ndaye officeini. Ndayibiza ndathi khangela mhlekazi ndixokile. Ndenza inkosikazi yami ixoke. Ithe beningekho phaa ndabaleka ndaphuma ndafikela emva kwendlu. Ndayivuma loo nto ndayixelela ngayo. Yahamba yaphakama yabeka izandla zayo egxalabeni kum yathi uzana uBrenham bendihleli ndikuthembile kodwa ndikuthembe ngaphezulu kunangaphambili ngoku. Indoda wathi ekulungeleyo ukulungisa iziphoso zayo. Ndayixela ndathi bendiqalisa ukuthandazela usana yaze inkosi yandigweba nje entliziyweni yam ngoba bendisazi uba ndenze into engalunganga ngoko sikolwanela inkosikazi yathi uyaphi ndathi emkolombeni wam ndenyuka ke ndaye emkolombeni wam phezulu entla kwechastown apho bendisiya khona iminyaka ndangena apho ndathandaza yonke loo mini owuthixo mandingaze ndenze into efana naleyo kwakhona ndixolele nkosi kuba ndithe xa ndiqalisa ubeka izandla zam kubantu abagulayo ukuze ndithandaze ndagwebeka ngoko kudala malunga nentsimbi yesithathu ngorhatya ndaphuma uwelitye elikhulu elalilapho ngaphandle ndakhwela kwelo litye ndandijonge phezulu ngasempuma izandla zam ndiziphakamisile ndidumisa inkosi yaze kwakuzolwe kakhulu apho yaze ndathi inkosi uba uya kuthi nje ngaxesha lithile wedlula ngakumosisi waze wathi yayi xa umfake kumkhoko weliwa kwakhangela ngokungathi ngumva wendoda ndathi awungeke uyenze kwakhona loo nto nkosi mandazi uba ndixolelwe ndaze ndathi uba uyawundinceda usengqondweni yam ndathi nkosi andomelelanga kakhulu kokwasengqondweni kuba ndinamfundo ndathi kwaye ndindizama ukukhonza wena uyayazi intliziyo yam yaye bendingamele ukuyenza loo nto bendingazimisele kwenza loo nto intloko yam nje ibivakala ngathi yesuka bendiphakuphaku yaye ndiyenze kwakugqumisa komzuzwana ekundibambeni kukasatana ndathi uba uyawundixolela mandikubone nkosi uthixo ngumgwebi wam kanye ngapha ecaleni kwam kwindawo encinane ematyholweni kwaqala isaqhwishi esinjengomoya baze seza kanye ecaleni komkolomba apho ndandikho seasinqumle ematyholweni omzalwana uxolo ludlula konke ukuqonda lwandigubungela ndaze ndalila ndalila ndakhwaza ndazi uba izono zam zazixolelwe yabona ndandahlukanise nothixo ndandingenaba nayo intlangulo kolwasana baze kwathi kwangosuku olulandelayo kwakho indoda yasechicago eyindoda ebalulekileyo umtshato oliko osandula kuguquka imibhobho entliziyweni yakhe yayidumbe yavutheleka ngokwetyubi yangaphakathi kukudala ke bezama ukuyisika bayikhuphe beza kuyenza loo nto nayo iza kubavumela ekugqibeleni yafumana udlwanondlebe ezigqobo zodlwanondlebe sihlala apha kunye nazo side sifumanise ukuba yintona undonakele yathi nje ingena loo ndoda umoya ingcwele wehla emva kuba bonke ubomi bayo wabiza izinto eyazenza xa yayiselingelelweni inkwenkwe kwibandla lamakatolika yathi inyaniso leyo inyaniso esulungekileyo yathi uthetha ukuba loo nto yabanjwa ngokuxasene nam ndathi sezo sithunzi kuphela endisibonayo ebomini bakho yabuya lapho phezulu yaxela ugqirha wathi kulungile lungisani izinto nizihlanganise ngoku za kuba nololo qhaqa ugqirha wathi zawuyikhangela loo ntliziyo kwakhona wathi awukhangela ngaphakathi kuyo wathi alusafuneki utyando kuwe yabona uba iintliziyo zethu azisigwebi sifuna ukuhlangula upheleleyo asifuni ukuba ngabaphela esithubeni bandla sifuna ukuba libandla lenene ungenjalo singabi lo bandla konke sifuna uba ngamakrestu ngenjalo singabi ngomakrestu konke sifuna ukuhlangula ukupheleleyo kwimikhwa yethu kwizono zethu ekucingeni kwethu okungcolileyo ekwenzeni kwethu okungcolileyo ekungakhathalini kwethu kuyona ntoni na esiyenzileyo sifuna ukuhlangulwa ngokupheleleyo ukuze xa abantu bengena kweli bandla ukuze bezokuthandazelwa kubekho iqela njelincinane mhlawumbi lingeko ngaphezulu kwegulu kungenjalo amabini elilapha kodwa bayakwasezandleni zikathixo ngokupheleleyo ukuze xa sithandaza uthixo eve esezulwini uthixo ufuna umntu anokumbamba esandleni sakhe umntu anokuthi ndithembele kuye ndingathumela lo mkhonzi wam ogulayo kumphuba kabrenham ejeffersonville kwelo qela ke labantu abanomoya omnye kukho into eyakwenzeka ngekhangela oko akwenza ukuthi kule meko sikuyo ebeyakwenza ntoni ke ukuba besintliziyo nye simoya mnye inye indlela esinokuyenza ngayo loo nto ukumanya iintliziyo zethu zihlangane ngothando lobuzalwane sithobele izikhundla zebandla nomlungiseleli nomlungiseleli athobele uthixo ngoko uthixo usebenza ngomlungiseleli ngesigeba ukuhla kuya kungena ebandleni lize lilonke libe yinto enye ehlangeneyo yobukumkani bukathixo ngoko uthixo uyakuva xa siliqela elimanyeneyo makungabikho nto enihluphayo musani ukudaniswa nayintoni na ngoku nalo uhlobo lomntu uthixo alumisele ukuba luyithabathe luluthabathe ilizwe umosi ngokupheleleyo wayeyindoda engenakwenzelelela uba kwakho imbambano okuhlambulisana wayengasayikwenzelelela nantso into ayifunayo ukuthi uthixo ngoku ufaro wayefuna ukuvuma athi moses ningahamba nonke yaye kodwa nishiye abantwana benu ngasemva kungenjalo nishiye ezinye zeenkomo zenu apha nantso indlela afuna eze ngayo umkristu umtyholi uyakulunga kuwe ukuba ujoyine icawe kodwa ungaze mkolela ujones uyakulunga ukuba uzise yakho ukuba nokuya awunyanzelekanga ukuba uyeke ukutshaya kwakho ukusela kwakho ukuxoka kwakho ukuba kwakho ukufumana iziphene kwakho ukuhleba awunyanzelekanga uba uyiyeke loo nto joyina nje inkonzo kodwa umoses wayengengomenzeleleni wayefuna ukuhlangulwa okupheleleyo wathi asayi kushiya nophuphu ngasemva siyakuthatha yonke into yethu xa siyakukhonza inkosi nantso indlela elimele ukuba yiyo ibandla siyakuthabatha ubulungisa siyakuthabatha ubungcwele siyakuthabatha umoya oyingcwele siyakuthabatha iqela elimanyeneyo xa sisiya esilingelelweni siyakuba liqela lenene asiyi kushiya nto ngasemva siyakuthabatha yonke into akusayi kusala phuphu lushiyeka apha yazi abantu ke bangakuthandaza ngendlela yokunje umtyhola nikezele nantso endlela wenza ngayo umoses neqela lakhe bawela ngapha phantsi kwegazi ukuqaphele ngokude bangene phantsi kwegazi kwakulapho ukuhlangulwa kupheleleyo umoses ngokwakhe wayemanyene nothixo kodwa uisrayeli wayengamanyananga kwakusekho isono baze bamkrwakrela umoses baze bathi kutheni kutheni senza le nto nje usizisela inkathazo kuba ufaro wethu wayiphinda kabini imithwalo yabo yezitena njalo njalo yayingumoses lowo wayesezandleni zikathixo ngokupheleleyo ehlangulwe ngokupheleleyo ekwaluseni izimvu ukuya kwalusa izimvu zikathixo wayehlangulwe ngokupheleleyo isiku sakhe kodwa abantu babengahlangulwanga ngoba kwakusekho ukukrokra phakathi kwabo
one night when God ordained that a lamb.
Omnye busuku xa uThixo amisela elaqhwane ukuba liqhelwe umzekelo kaKristu. Laza igazi lanxuzwa kwiisophe. Nto leyo ithetha ukhula nje oluqhelekileyo ukuthobeka. Labekwa phezu kwemiqadi yomnyango nasemigubasini. Kwakungoko apho uIsrayeli wahlangulwa ngokupheleleyo khona. Kwangashiyeki nophuphu ngasemva. Yonke into eyeyabo yayihlangulwe. Iintsapho zabo abo abathandayo nayo yonke into yayihlangulwe xa bathi bangena ngokupheleleyo phantsi kwegazi. Kuya kuba njalo xa ibandla selihlangulwe ngokupheleleyo. Xa yonke into engena ngaphantsi kwegazi. Xa izono zakho sezangena phantsi kwegazi. Xa ukutshaya kwakho. Xa ukudlala kwakho. Amaqashiso ngemali. Xa ukuphatha kwakho. Xa ukuba kwakho. Xa ukuxoka kwakho. Xa yonke into eziswe ngaphantsi kwegazi. Ngoko kuya kubakho ukuhlangulwa okupheleleyo. Wone umntu othile. Yilungise loo nto. Awunakuba phantsi kwegazi. Alisayi kuhlala. Awunakuyizisa. Kukho into engayi kukuvumela ukuba wenze loo nto.
When yourself is completely, totally,
ayisusako ngokupheleleyo, ngokupheleleyo sisiswe ngaphantsi kwegazi, kuya kubakho ukuhlangulwa ngokupheleleyo. Ngoko uyaba nenkululeko ongazange wayazi ngaphambili. Xa yonke into esiswe ngaphantsi kwegazi, yaziswa ekuthobekeni kubukani bukaThixo. Ngoko kuya kubakho ukuhlangulwa kwenene.
Jesus was completely, totally man. He could cry like a man. He could eat like a man.
UYesu ngokupheleleyo. Indoda epheleleyo. Wayelila njengomuntu. Wayesidla njengomuntu. Wayenako ukudinwa njengomuntu. Ngokupheleleyo wayenguye. Ngokupheleleyo engumuntu. Ngokwemoya senyameni yakhe. Yayemoyeni wakhe. Yena wayigqibelele. EnguThixo ngokupheleleyo. Ngoko wenza inyama yakhe ukuba ithobeke. Umoya owawungaphakathi kuye.
You see, he was tempted in all manners like we are.
Uyabona? Walingwa ngazo zonke indlela njengokuba silingwa. Wayengumntu, hayi ingelosi. Wayengumntu. Wayenayo iminqweno nezinto. Kanye njengoba kusenzeka kuthi. IBhayibhile ithe wayenjalo. Wayengumntu, hayi ingelosi engenhla kwesilingwa.
Hebrews 1:4
said ukuba wayenguye. AmaHebrews sokuqala isine wayengumuntu engumuntu ngokupheleleyo ukuze uThixo abe wathatha indoda egqibeleleyo ukuze azise inhlangulo epheleleyo wazomzalisa ngomoya wakhe umoya oyingcwele ngokungaphakathi kuye ngokungena mlinganiselo yaye walingwa njengokuba sasilingwa wayengokupheleleyo wayenguThixo wayiqonakalalisa loo nto ekuvuseni kwakhe abafileyo ekuwiseni kwakhe indalo ululwandle olugqumayo nemimoya enamandla xa wathetha nemithi njalo njalo yamlulamela wayenguThixo ngaphakathi wayengewayenguye umntu kuba wayengumntu koko yena ngokupheleleyo nangokugqibeleleyo wazihlangula ngokomntu ezifaka ezandleni zikaThixo esenzela ukukhonza uThixo ke yena ungumzekelo wethu. Singamadoda nabafazi thina kananjalo singamaKristu ukuba yena ngumzekelo wethu masithi ngokupheleleyo sinikezele iziqu zethu ezandleni zikamoya oyingcwele ukuze sibe ngabalawulwa ebukumkanini bukaThixo. Ngokupheleleyo wayengumntu wayenguThixo ngokupheleleyo kodwa wanikezela ngamalungu akhe alemvelo kuye namalungu akhe asenyameni nokucinga okokwakhe nokwenza okokwakhe namaxhala ngawakhe. Kwaye ndenza kuphela oko kukholeke kubawo.
Totally delivered from human beings.
Nantso ke, ehlanguleke ngokupheleleyo ebantwini. Umbingeleli weza kuye, amadoda abalulekile athi, Rabbi, anibani? Azama umnyobela ekubeni angene kumanyalo lwayo lobuhlelo. Kodwa wayehlangulwe ngokupheleleyo ngokuba wathembeka kuThixo.
Did not the psalmist say,
akazange athi umdumisi uyakumhlangula kuba ethembele ngokupheleleyo kum. Yabona? Uyakumhlangula intanda yami ezinjeni ngoba ethembele kum. Ngeyure ethile xa siya kube sifike ekupheleni kohambo lobomi ndiyayifuna neyam yako uyayifuna nawe yakho difuna yena kubathi yakumhlangula kumazinyo okufa ngoba ithembele kumu yakumhlangula engcwabeni ngensasa yovuko imhlangula ngokupheleleyo ngokubini umphefumulo womzimba nomoya ngokuba ethe wathembela kumu yonke imisebenzi kayesu yayigqibelele yonke into yayigqibelele ngokupheleleyo ihlangulwe
The leper from leprosy. He totally delivered the woman with the
blood. He totally delivered the woman
when he died at the
grave.
He delivered the church. So there's no need for us to live under privilege. There's no need for us to live in the defeated state because of the defeated devil. And so God is
saying, I should be delivered. There's
no legal right. We are Christians.
We are with the
Holy Ghost. We
are vindicated. Christ wasihlangula. Ukuhlangulwa ngokupheleleyo. Wasihlangula ekungcoleni. Wasihlangula kwisono. Wasihlangula kwimikhwa yethu. Wasihlangula ekuthetheni. Wakuhlangula kwimvelaphi embi. Wasihlangula kuzo zonke iintlobo zezinto zaseludakeni. Wasihlangula ngokupheleleyo. Wasifaka ngaphakathi kwizandla zakhe ezingcwele. Ngokugqibeleleyo ukuhlangulwa okupheleleyo. Wahlangula ukugula kwethu, wahlangula ukuguleni. Kuba sikoko kukhutshwa kwilungelo lobunini kulonto. Hallelujah. Kuba wahlatshwa ngenxa yesiqeqo zethu, ngemivumbo yakhe saphiliswa. Ungumphilisi wethu.
That's why that poor little polio.
Ungogo olwasizana lincinane lomfazi onesifo samathambo, ongomelelanga, wayezama ukonga umyeni obulawa ngumhlaza. Wangena kwa magqiba obukhobu kaThixo waba nokholo wazena ogqirha babenze konke abenokwenza yena ke walandela imiyalelo kaThixo waze wahlangulwa ngokupheleleyo. Abafundi babenokuhlangulwa ngokupheleleyo okugqibeleleyo ukuhlangulwa ngokupheleleyo kuba ngenxa yokuba ngokugqibeleleyo babezaliswe ngokupheleleyo ngumoya oyingcwele. Xa wena olilungu njelebandla uthe wabamba isandla somlungiseleli okanye othile banohlobo oluthile lwamava amancinane okuxhuma ukhwaze kungenjalo othethe ngelwimi okanye into ethile eyenye ube usenekhathi entliziyweni yakho usenza izinto ezimbi uthetha ubuxoki utshaya imidiza ukhanuka abafazi. Ikho into engekenzeki. Ikho into engalunganga kuba lo uthanda ihlabathi okanye izinto ezisehlabathini uthando lukaThixo alukho kuye. Ulahlekisiwe. Niyakubazi ngeziqhamo zabo. Sonke sifuna ukumanywa sihlanganiswe nomoya oyingcwele. Lonke ilungu lumele kukumanywa omnye nomnye. Uthando lukaThixo luthululelwe ezintliziyweni zethu ngomoya oyingcwele. Luyasicoca oko konke ungalungisi. Sihlangule kwizinto zehlabathi. UYesu wathi bayakwazi ngale nto abantu ukuba ndingabafundi bam xa ninothando omnye komnye xa ilungu elinye lithanda elinye ilungu kangangokuba libe lingalifela. Xa kuqala into enye embi ihlabathi elingaphandle abanye bafazi beze bathi ngoku khangela sithandwa ngekungcono ukuba ubuwenze oku okanye wenza okuya unxibele kungenjalo leya okanye ube wenze oku umke kwela qala baqengeleka abangcwele kungenjalo into enjengaleya. Simanywe ngolona hlobo noThixo uthi ke mzana uBrenham sisilingo esoyikekayo kodwa uKristu wafela loo njongo umtyholi woyisiwe sifuna ukuhlangulwa okupheleleyo.
We want a church that's pure and clean.
Sifuna ibandla elisulungekileyo elicocekileyo elingangcengwanga hlanjwe egazini lemfana sazaliswa ngomoya oyingcwele nemiqondiso nemimangaliso ukuhlangulwa ngokupheleleyo kwakhe wonke ubani. Thixo othandekayo awuzithabathi izinto ngaphandle kokuba zibe zihlangulwe ngokupheleleyo. Awuzange ulithathe idini elinesiphako kulo.
You will never receive a prayer that there's sin back in the life of that person.
Waungena kuze wamkele umthandazo ukho isono emazantsi ebomini balo mntu. Waungena kuyenza nje loo nto Nkosi. awuzange uyenze kwisigaba sexesha ezadlulayo yaye awunakuyenza loo nto namhlanje kodwa idini limele kuba lingabi nasiphako Nkosi Thixo njengoba sizibeka esibingelelweni ubomi obunikezelweyo thabatha kuthi o Nkosi zonke iziphako zesono ndiwubeka phantsi ngokupheleleyo umphefumlo wam nomzimba wam namandla am neenzame zam kunye nelibandla ngale ntsasa phezu kwealtari sixoxe ngegazi lakho sifale kuso sonke isono esenzileyo yaye wanga umoya oyingcwele omkhulu angahlala ngokobutyebi kangako ngaphakathi kuthi nobukho bakhe buhambe nathi ukusuka kulo mnquba ngale ntsasa ukuze sazi ngaphakathi kwethu ukuba usixolele ngoko umthandazo uya kuba ngulo sixolele izono zethu njengoba nathi sibaxola abo basonayo thina siphe oko Nkosi yiba kufutshane wena kuthi ngoku sikelele usigcine side sihlangana kwakhona kwinkonzo yangokuhlwa sanga singangena sinezandla ezicocekileyo nentliziyo esulungekileyo ukuze ungazidiki kuba sifuna ukugqibeleleyo ukuhlangulwa ukupheleleyo kuyona ntoni na Nkosi eyakusibamba ekubeni sibe kukukhanya kwehlabathi ikhandla elibekwe phezu kwenduli ingeso sitya phezu kwalo koko eli khandlela elihleli phezu kwenduli elikhupha ukukanya okukhokelela iinyawo zabantu kwindlela elungileyo siphe oko bawo sikucela egameni likayesu nangenxa usuko lwakhe amen ndiza kucela udoc ndiyacinga ukuba uphaya emva kungenjalo omnye wamadikoni okhoyo ukuze ibandla libe nokuyifunda le nto doc ixhome phaa kwibhodi yendaba ukuze ibandla libe nokuyibona xa bephuma ke ngoko umzana ucollins uba ukho apha ukho umzana ucollins mnike enye le yaye kulungile mhlekazi sakubona into ngumntu othile ufuna uthethathethwano luhlala luvunyelwe njalo siyavuya yaye ndiba nazo iintethantethwano uyabona into yokufuneka uyenze kutsala umnxeba wethu ophaya ngaphandle sibe nengxaki enkulu kakhulu phaya endlini ibandla liyayazi loo nto ngabantu abazindwendwe apha ibandla liyayazi loo nto funa kubekho intwana ebekwayo zawuthi mayibekwe apha enkonzweni kananjalo kubantu abathi beze yabona baninzi kakhulu uba singade sibe nokuba hoya bonke ekuzeni kwabo nje bezengenani yabona yaye thina uba uyakubiza ubutler 21519 butler nalifina kubulungu elifuna nabani na ofunayo ndihlala ndikuvuyela ukubabona ubonana nabantu kodwa sinenkqubo eqhelekileyo bakho abasebenzale umnxeba baliqela yabona yaye sisandula ukuza ngabanye ngabanye njengoko sisiza ngoko bakho kwakukade sasiba nokubatshatha nje ngokubaqubula nakanjani na sitsibe sichume abantu baye ekhaya kube ludano nayo yonke into ngoku yonke into bayibekela ucwangweni yaye nantso into esizama ukuthetha ngayo ngoku yabona beka yonke into ngocwangco ngokugqibeleleyo nje yaye ndiyakuvuya ukubonana neliqela lithandekayo ukuba nje bangatsalela ubutler 21519 nomnumesiya kungenjalo umnumzana god omnye uya kuwuphenda umnxeba akuxelele ngokuchanekileyo ukuba ungalifumana nini na idinga lokuza nayo indawo apha ngaphandle inezixhobo zokuphozisa umoya yaye silungele ukwamkela abantu sibathandazele siyakuvuyela ngenene ukuyenza loo nto ngoku isizathu sokuba ndigeze enkonzweni abantu bacinga ukuba ndizama ukubaleka ebantwini akunjalo ndizama ukuba selungelelwaneni ngokugqibeleleyo yabona nantso into endifuna ukuba yiyo asiyikubonisa mbeko nje loo nto ebantwini mntu ngamnye nabani na naxesha nini na yabona ibala umgaqo ona nto uyakwenza naloo nto yeza kanye apho sihlangane nabantu kwaye ukuba baswele into sihlala apho ade uthixo ayisombulule ukuba bafuna ukwazi nantoni namalunga nenkonzo kakade siyayihoya loo nto siyiqaphelisise kholeke nje kumoya oyingcwele yaye oko loo ndlela ndicinga ukuba ilunge isebenza kumntu wonke into enye kanye ngokuchanekileyo ngoko ke akukho kukhetha mntu akukhethwa
There's not, then
Let's sing a good song for worship. What can we sing this morning?
Ngaba bakho abantu bazokuthandazela kusasa nje ayibegula bayebefuna ukuthandazela.
Lungile
abakho. Ngoba masicule icule elimnandi lokudumisa. Singacula ntoni? Ntoni enokususa isono sam? Yalazi thethi akho nto yimbi ligazi likaYesu. Yintoni enokulungile mhlekazi? Funa ukuthandazela ngoku? Zawuthandazelela nenekazi. Beka izandla zakho kulo mfazi ulapha. Awuna kuthoba intloko yakho kunye nam ngoko ngokuthe kuphaka ngoku. Thixo othandekayo, kho inenekazi eligula kakhulu. Udade wethu ubeke umzimba wakhe kunokuthabatha umhlaza usuke kwabanye. Ukuze eme ethubeni emele abanye. Kodwa wena mhlawumla kuloo nto Nkosi, iintsuku ezimbalwa ezidluleyo xa ezo zinto bezisaziwa wamvumela nje ukuba azifumanise ngokwakhe. Ngoko Nkosi uyakwazi ukuba kuvela kuwe. Ndibeka izandla zam kuye. Ndicela inceba omnye lwamfazi amele yena. Yanga inceba kaThixo amandla kamoya ingcwele. Ukuba kukho bubi bukhoyo ezintliziyweni zethu Nkosi butyhile kuthi kuqala. Siyakuhamba ke ngoko siye kubulungisa. Siyakwazi ke ngoko ukuba sifumene inceba kuThixo. Sibe nokuxolo kuThixo. Siyakufumana oko sicelayo ngokuba singagwetywa. Siphe oko Nkosi egameni likaYesu siyathandaza. Amen.
What can I shall weigh my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood.
Bangapha bavayo kwa zonke izono zenu ziphansi kwegazi masimcule izandla zethu ziphakamisile ngoku. Ngoku njengoko sizithoba izandla zethu masibambane izandla jikelele. Nyamtanda. Amen. Ngokuhlanayo ngoku wonke umntu abambelele kuThixo.
I love Jesus.